Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mudukurikira kuri mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mudusange no kuvuga rwacu rwa internet kuri www.radio.tv.com. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese abatwumvaho muri radio hose. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Nkuko bisanzwe dufatanye kubunga ubuzima bw'abacu n'ubwacu mwese rero muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Inshuti za Radio Ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze mwese. Uyu munsi turaganira ku buzima bwo mu mutwe muri rusange. Muri imyaka ishize, akamaro k'ubuzima bwo mu mutwe kagiye karushaho kumenyekana mu bijyanye no kugera ku ntego rusange iterambere rusange. Ni mu gihe rero ubuzima bwo mu mutwe bwinjiye mu ntego y'iterambere rirambye. Depression cyangwa se agahinda gakabije ni imwe mu ndwara zitera ubumuga. Kwiyahura biza ku mwanya wa kane mu bitera impfu mu bantu bari hagati y'imyaka 15 na 29 y'amavuko. Abantu bafite ibibazo bikomeye byo mu mutwe bapfa imburagihe, ni ukuvuga nk'imyaka 20 mbere y'igihe, biturutse ku bintu bigira ingaruka ku mubiri wabo ariko byashoboraga kwirindwa nk'uko tubibwirwa n'ishami ryabone ryita ku buzima w'emesi. Nubwo ibihugu bimwe rero byashyizeho uburyo bwiza kandi budahenze bwo kuvura abafite ibibazo byo mu mutwe, haracyari icyuho hagati y'abantu bakeneye kwitabwaho n'ababasha kugera kuri serivisi z'ubuvuzi. OMS usanga hakwiye kurushaho gushorwa amafaranga mu bijyanye no kurushaho gukangurira abantu ubuzima bwo mu mutwe, bakarushaho gusobanukirwa no kugabanya ihezwa rikorerwa abafite ibibazo byo mu mutwe, ingufu zigashyirwa mu bijyanye no kubona serivisi ziboneye z'ubuzima bwo mu mutwe no kuvurwa neza, hamwe n'ubushakashatsi mu buryo bushya bwo kwita ku barwayi no kubavura ndetse no kuvugurura ubwo bushakashatsi ku bantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe. Mbere y'uko ibi byose rero bigerwaho, njye nawe nuriya twe ubwacu twakora iki kugira ngo twite ku buzima bwo mu mutwe ubwacu n'ubw'abacu, nk'uko twagerageza kububungabunga tukaburinda cyangwa se tugakumira icyaza kubuhungabanya. Uyu munsi muri kiganiro muri isanga nabatumiriye inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe, ni muganga Bizoza Rutakayire ari mu Rwanda. Ntabatindiye rero reka tumwakire kuri mikoro z'Ijwi rya Amerika hano muri studio ya 7. Muganga Bizoza, uraho neza, urakomeye?
Muraho namwe, turakomeye.
Ni byiza rwose. Yego, mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Ikaze cyane. None muganga Bizoza, tuvuze nk'ubuzima bwo mu mutwe, udukurikiye muri uyu mwanya yumva iki?
Ubuzima bwo mu mutwe ni cyo kintu cya mbere kiranga ubuzima bw'umuntu, kuko ari umushakashatsi wavuze ko nta buzima busanzwe butajyana n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kuko ubuzima bwo mu mutwe niyo bugira ikibazo cyangwa ihungabana, bigira n'ingaruka ku mubiri, bikagira ingaruka ku mibanire y'umuntu, umuryango, kugira ingaruka kandi ku mibanire y'umuntu muri sosiyete. Ubuzima bw'umutwe rero ni ikintu gikomeye mu Cyongereza, bavuga ko a good mental health is characterized by not only moral well-being, but also physical well-being, spiritual well-being,
yes.
And social well-being, even economical well-being.
Reka tubigerageze kubishyira mu Kinyarwanda.
Niba umeze neza ushobora kuzana ubuzima bwiza bwo mu mutwe, imibanire myiza muri sosiyete ishobora kuzana ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kuba utekanye mu mutwe, ufite n'umutekano mu rusange, nabyo bishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Kuko ubuzima bwo mu mutwe bihuza n'amarangamutima, kandi amarangamutima abuza imitekerereze y'umuntu, abuza ibyo we yumva muri we, hanyuma bikagira n'ingaruka nziza ku mubiri.
None se muratubwira muti ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi, bugira iyo hagize igihungabana mu mutwe bigira ingaruka ku buzima bwose bw'umuntu no muri sosiyete. None iyo umuntu arwaye igice gisanzwe cy'umubiri yumva ababara muri icyo gice cyangwa se mu rugingo runaka, ese umuntu ni ngombwa ko yaba ababara mu mutwe kugira ngo abafite ibibazo byo mu mutwe yabimenye ate? Muganga, ariko ahantu muri hari urusaku.
Ni ukubera imvura, imvura yaje.
Iratuma tutabumva neza.
Ndatekereza ko murimo kunyumva.
Yego. Ye, mwakomeza.
Nange ndimo kumva.
None uri mu nzu se, wafunga amadirishya kugira ngo tubashe kumvikana neza?
Ndimo gufunga idirishya.
Yego.
Ubu irafunze.
Yego. Iyo mvura igomba kuba ari nyinshi kuko iratera urusaku rwinshi. Yego. Noneho mwatubwira.
Ntabwo numvise ikibazo.
Navugaga nti iyo umuntu arwaye igice cy'umubiri yumva ababara ahantu aha n'aha muri icyo gice nyine arwaye akenshi cyangwa se mu rugingo runaka, ese ni ngombwa ko umuntu ababara mu mutwe kugira ngo abe afite ibibazo byo mu mutwe bibe byamwereka? Niki cyamwereka ko afite ibibazo byo mu mutwe?
Indwara z'umubiri zishobora kuganisha ku indwara zo mu mutwe, cyane cyane indwara y'agahinda gakabije. Umuntu ufite kanseri cyangwa umuvuduko w'amaraso cyangwa diyabete cyangwa kanseri cyangwa agakoko ka sida bishobora kumuganisha ku burwayi bwo mu mutwe cyangwa umwingo. Ni indwara z'umubiri ariko ushobora kuganisha ku ndwara y'umutwe. Umwingo ushobora kuganisha kuri icyo bita manic episode, n'indwara y'umutwe imenyekana n'ibimenyetso byo kumva ko uri umuntu ukomeye cyane, hanyuma ukavugwaguzwa, ugatangira kugendagenda, ushobora no gutangira gusenya ibintu. Ariko umuvuduko w'amaraso ni ziriya indwara zose zita indwara ziri kronike, indwara zifata igihe kirekire, kenshi zigamisha kuri indwara y'agahinda gakabije. Niyo mpamvu biba byiza no ku baganga basanzwe ba interimisi cyangwa abajidi abaganga b'indwara zisanzwe z'umubiri, biba byiza ko nabo
bagira ubumenyi cyangwa bakorana n'abantu b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe, bagakora icyo bita screening ya depression, bakagerageza kuvumbura iriya ndwara y'agahinda yivanze n'iziriya ndwara z'umubiri z'igihe kirekire. Kuko niba ziriya ndwara batazivuye neza, na niba iriya ndwara y'agahinda batayivumbuye bakavura gusa indwara y'umubiri, ntabwo izakira vuba, izabagura gukiza iriya ndwara. Biba ngombwa rero ko indwara zombi, buriya bwoko bwombi bw'uburwayi buvurwa
icyarimwe.
Mu Burundi ruhande hari n'indwara zo mu mutwe, n'indwara par exemple bita anxiety disorder, n'indwara iganisha ku bwoba bwinshi bukabije bufata igihe kirenze icyumweru, n'indwara y'agahinda. Ziriya ndwara zombi kenshi ziganisha mu kubabara mu mutwe bidashira, no kubabara mu nda bidashira, no kubabara mu mugongo bidashira, cyangwa kubabara mu ijosi bidashira. Abantu bagatekereza ko ari indwara y'umubiri gusa, bagakora ibizamini hanyuma bakabura indwara. Kenshi abandi baganga b'umubiri niba bakoze ibizamini bakabona ko ntabwo babonye icyabiteye nyirabayazana kiriya kibazo cy'indwara y'umubiri, kenshi bahita batwereza bariya barwayi turebe niba nyuma y'ibiriya bimenyetso byo kubabara mu mutwe kudashira, kubabara mu mugongo kudashira, niba hatishe indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara y'ubwoba bwinshi bukabije birenze icyumweru bibiri. Niba wanatirije neza ikibazo cyawe.
Murakoze cyane, wagisubije. Reka turagenda tubigarukaho, kubera ko ari ikiganiro gihana umwanya abakunzi b'Ijwi ry'Amerika nabo ubwabo bakabaza. Bakoze cyane rwose, ntangire n'abashimira ko batwandikiye ari benshi cyane, baduhaye nomero zabo, tuzere ko turi bubashe kugenda tubahamagara bose bakabasha gutanga ikibazo cyangwa se igitekerezo. Ubwo rero natangira mbasaba kuza kugenda bahina amagambo kugira ngo tubashe kwakira benshi. Reka duhere kuri Frank. Frank, uranyumva? Frank? Wiriwe neza, urahagana he?
Mwiriwe neza, jendi muri Muyinga mu Burundi.
Yego, nyarutse ikibazo cyawe rero, kandi uhina amagambo, dufite abantu benshi cyane badutegereje.
Yego. Yego, nabategereje, ariko uwo muntu yaritanze igisobanuro. Wiriwe
wenda dukomeza.
Kesi indwara yo mu mutwe iraterwa n'ikibazo cy'ukuntu umuntu ashobora kugira ikibazo mu buzima bwiwe, akabura abantu bamuhanura, akanduruka akagiriraho ikibazo, agasara nko mu mutwe. Yavuze umuntu amuhanura agahinda kenshi. Indwara y'umutwe irashobora guterwa n'ikibazo wagize nko mu muryango, kubandanya nyine ukabura umuntu aca guhanura, ukanduruka ukagira ikibazo umutwe ugashyuha, nyine ukanduruka ukagira ikibazo ugasanga nawe bari mwene wanyu, ntumenye ko ari mwene wanyu. Yego.
None hari ikibazo wifuzaga kubaza muganga? Uvuze uko ubyumva igitera indwara zo mu mutwe.
Muganga ndashobora kumubaza ikibazo. Hari igihe umuntu ushobora gusanga yagwaye mu mutwe kandi ugasanga bimaze igihe kirekire agwaye, mbese arashobora nko kuvurwa agakira.
Frank, ntabwo abyagezeho biracika, ntabwo twabashije kukumva ikibazo wifuje kubaza muganga.
Ikibazo nicyo kubaza muganga ni uko nahise ndamubaza aho umuntu ashobora kurwara igihe kirekire yarabuze abantu bamukurikirana, iyo zashyitse bakamukurikirana biracika agakira.
Arwaye igihe kirekire uravuga nk'imyaka cyangwa amezi?
imyaka nk'ibiri aho umuntu ashobora gusara akamara nk'imyaka nk'ibiri ugasanga yarabuze umuntu amukurikirana cyane amashyirahamwe yamukurikiranye birashyira agakiri iyo bamushobora kwa muganga kumenda biba byararengeranye.
Reka turamubaza mu kanya, telefoni ye yari icitse, ariko ubwo ngubwo ikibazo cyawe turakimuha mu kanya hanyuma agusubize. Ube wihanganye, guma ku murongo rero. Ubwo ngubwo ko turabizi ko mutatwumva neza, guma ku murongo hanyuma agusubize. Muganga, telefoni yanyu banza yarivuyeho, ariko hari umuvandimwe witwa Frank ari mu Burundi, yabazaga yavugaga ati hari umuntu ashobora kubura abamwitaho akaba yarwara nk'indwara zo mu mutwe igihe kirekire. Ati ese hashize nk'igihe nyine icyo gihe kirekire, hashize nk'imyaka nk'ibiri cyangwa irenga, hakaboneka umuntu umwitaho ashobora kuvurwa agakira? Icyo nicyo cyari ikibazo cye. Muganga, telefoni ya muganga nanone irongeye iracitse, ahari. Reka twongere tumushake. Ubwo rero mwe mwihanganye gatoya, reka tube twakiriye David. David, urahagana hehe?
David Nsengimana, ndi Kigali mu Rwanda. Mbere na mbere ndashimira Dr kuba yitabiriye iki kiganiro. Mbere na mbere mfite ikibazo kivuga ngo ese bajya bahura nazo z'abarwayi baba bahuye, kubera ko ifite icyo kibazo hari igihe uhura n'abantu bakagusebya bakaguharabika ibintu runaka, ese hari kesi bahura nabo z'abarwayi baba babagana babereka ingaruka z'abo bantu bahuye nazo? Ikindi
sobanura neza, uravuga abantu bashobora kuba bahohotera?
Ikibazo iyo umuntu afite icyo kibazo,
ikibazo cyo mu mutwe,
hari igihe sosiyete abantu bamubonamo ikibazo, bamubonamo ikindi kibazo, bakavuga bati yawe ni yarasebetse muri rusange. Nuko nkajya mumbaza dokiteri niba ese hari amakesi y'abo bantu bajya bakira nibura ku bitaro byabo. Wenda ikindi nk'ibi bya Amerika navuga ni inyunganizi natanga, nkavuga nti nka sosiyete muri rusange dukwiye kujya tubakira nk'abantu basanzwe, kandi tukumva ko atari ibintu bya kristo. Urakoze, ndashimira Dr na Radio Ijwi ry'Amerika muri rusange.
Urakoze cyane rwose. Aho ngaho buretse kugenda, ariko muganga ntaranagenda. Wari utanze igitekerezo cyiza, avuga uti abantu bari bakwiye gufatwa neza muri sosiyete, bakumva ko nta byacitse. Nkawe hari abo urabivuga, kubera ko hari abo waba warabonye muri aho uherereye, muri ni muri Kigali.
Perhaps after the rain is finished one, but it's still very strong.
Yeah, Muganga.
It's still very, very strong.
Muganga, turi kumwe
ngo ubu. I'm not listening to you.
Ntabwo urimo kutwumva. Ubwo rero abakunzi b'Ijwi ry'Amerika baratwihanganira, muganga arimo kutubwira ko atabasha kutwumva. Ntako producer atagize, barimo kumfasha ku buhanga bw'ibyuma, ntako batagize, ariko urumva bari barimo kuvugana babwira ko atarimo kubasha kutwumva kubera imvura nyinshi. Ngo rero ndibaza ko mukwiye kuba mwihanganye gatoya, tukareba ko hari igihinduka. Ye David, wari ukihari? David,
ndabumva.
Ye, wari ugihari? Nakubazaga nti hari ikibazo muganga yagize cy'uko hari imvura nyinshi cyane aho aherereye, ku buryo tarimo kubasha kumvikana nawe. Ntabwo twumva. Ubwo rero nakubazaga nti ese nti ibyo uvuze uvuga uti abantu babonwa nabi, barasebetse muri sosiyete, bafata nabi utariko bari bakwiye gufatwa neza, ni ibintu ubona henshi ku muntu ugize ikibazo cyo mu mutwe aho uherereye?
Cyane rwose. Nk'ubu nk'urugero naguha nibuka nkiga muri secondaire, hari umwana wagize kugira ikibazo bitewe n'impamvu zitazi zimuturutseho, nawe
Murikunyumva? Hello?
Oui.
Murikunyumva?
Yeye mirongo imeze nabi. Ongera ongera.
Narivuze nti. Narivuze nti ndibuka nk'urugero nabaha. Dini Denis Bizuit ndibuka ubwo nibyo gasegondere hari umwe nigeze kugira ikibazo. Mu by'ukuri ntabwo byari muturutseho. Ariko bitewe na bwa buzima bw'abanyeshuri bamufata nk'ikibazo ugasanga baramwitaza baramuha akato ugasanga we afite poroma yo bwite akomora kw'ibyo bintu kw'abo bantu bamwitaza gutyo bamuharamye niyo mpamvu nari mvuze nti ese ajya yakira kesi z'abo bantu ese ni izihe ngaruka babonana baba bagize muri
uravuga abo bantu si ubwabo ingaruka baba bagize
yego abantu babafite ikibazo ingaruka nka muganga abo nabo bahura nazo donka dusobanurire byinshi nta kibazo
ubwo rwose imana ni dufashe turongera tumubone kandi aze humvikana neza bitameze nk'uko byari bimeze mbere kuko imvura imeze nabi igomba kuba yaguye ari nyinshi uyu munsi
kandi abona natwe Kigali igiye kugwa
niho ari nawe aho igice arimo igomba kuba irimo kugwa nyinshi cyane
biterwa n'uduce arimo
yego ibyo uvuze ni ibintu byumvikana rwose muri sosiyete uko abantu bafata abandi umuntu ashobora kuba yararwaye ariko noneho ikibazo bakagihubura kubera ko adafatwa neza ahubwo ngo ndaza kumubaza n'uruhu anatubwire niba hari icyo bakora mu bijyanye no gufasha imiryango cyangwa se mu bukangurambaga kugira ngo abantu babashe kurushaho gusobanukirwa n'ibyo bibazo nk'ubwo uravuga ku ishuri sinzi niba uwo nguwo yaragiraga ikibazo n'abanyeshuri gusa cyangwa niba n'abarezi nabo batarabyumvaga
donko umwarimu wababyumva akumva ari kesi normal donko nk'abanyeshuri bagenzi be kuko baba badasobanukiwe neza ngo bimeze bite ugasanga baramutuka ngo ni ibirozi ntibyisyane ugasanga umwana ahita ahura na epepos ese negative nyinshi cyane ugasanga ari ku ishuri ugasanga muri sosiyete arayanze donko biba bigoye
kandi nabwo najya muri sosiyete mu buzima busanzwe bwo hanze nanone yavuye mu ishuri nabwo azongera ahure n'ibindi bibazo
usanga ari ikibazo cyane kuko nawe ubwe yumva atari umuntu yumva yiyanze ntabwo byari bikwiye
ntabwo bikwiye rwose yego ubwo turakomeza tube tubiganiraho n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mbere y'uko twongera kubona muganga mu kanya gato turacyakomeza kugerageza kumuhamagara ubwo turakomeza tuganire
igihe hirya ariko mata isi ngo yegera ariko abanyabugo ngewe ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo njyewe duhe ibihugu
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki ni ukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Kombo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola.
It's the MP Record. Dr. Tamash Production.
Holy Seven, your star. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga uyu munsi ni umunsi twahariye ibijyanye n'ubuzima uyu munsi rero twaganiraga ku buzima bwo mu mutwe mu buryo busanzwe mu buryo rusange muganga tuganira nawe telefoni ni zidukundira cyangwa se imvura ni gabanuka ni muganga Bizoza Rutakayire ni muganga rero uvura indwara zo mu mutwe mukanya telefone zari zimeze nabi reka turebe niba ku buhanga bw'ibyuma bamubonye ye mukanya bwo turamubaza nibibazo bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bari babajije namwe mukomeze rero kuba mube hafi reka tumwakire nanone muganga bizoza noneho muratwumva neza
turavumva neza
yewe ga imvura yari tumereye nabi
yaje n'umuvuduko mwinshi
ndumva uko yaje niko igiye ubwo ni amahoro hari rero umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika twari turimo tuganira mu kanya watanze igitekerezo ariko watanga n'ikibazo yavugaga ahereye ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe noneho sosiyete ikabafata nabi akavuga ati babonwa nabi barasebetse ati abantu ntibabumva noneho bigatuma bibaviramo n'ibindi bibazo kwiyanga kumva ko umuntu atari umuntu noneho nk'umunyeshuri yatangaga urugero rw'umunyeshuri agati ishuri nanone ahageze ahandi naho ashobora guhura n'ibindi bibazo none yavuga ati ese muganga nashaka kumubaza niba hari abarwayi bahura nabo bafite ibyo bibazo bagiye baterwa hanini na sosiyete hari icyo mwamusubiza
yego yego ari abarwayi benshi dufite ubwo mu bitaro bateranye na famiye zabo mu bintu bitera abantu benshi ku guterana abarwayi bafite ubugwayi bwo mu mutwe ikintu cya mbere ni kutamenya neza indwara yo mu mutwe kuko mu ndwara zo mu mutwe hari ubwoko bwinshi bw'indwara yo mu mutwe hari indwara yo mu mutwe ishobora gukira n'iriya twaganiriyeho indwara y'agahinda gakabije umuntu ashobora kuyivura mu mwaka umwe ikaba yakize kandi mu bushakashatsi mu gihugu minisiteri y'ubuzima yakoze yerekanye ko 35% y'abantu bahuye n'ikibazo cy'ihungabana ryatewe na jenoside y'abatutsi bafite ikibazo cy'agahinda gakabije kandi cumi n'ebyiri ku ijana bafite indwara y'agahinda gakabije cumi n'itandatu makumyabiri n'itandatu bafite indwara y'ihungabana kandi indwara y'ihungabana kenshi iganisha ku ndwara y'agahinda gakabije ikindi ikibuye ubushakashatsi twakoze na minisiteri y'ubuzima na RBC muri ahise imyaka ine yerekanye ko pourcentage y'abantu batanu gusa ku ijana bafite indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara yo mu mutwe cyane cyane indwara y'agahinda gakabije baza kwivuza mu ivuriro rishinzwe kuvura indwara yo mu mutwe mu ma district no mu ma centre de santé no mu bitaro bikuru bavura indwara zo mu mutwe n'indwara y'agahinda gakabije ariko kubera kenshi ibintu bihuye n'imyemerere ibangamira ubuvuzi bw'indwara y'umutwe cyane cyane abantu benshi bahuza indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara y'umutwe n'amadayimoni ngo umuntu afite amadayimoni cyangwa aravumye cyangwa araruzwe kenshi rero bitera abantu kutivuza kare bitera abantu no gutabwa hari no kutihangana hari indwara zimwe na zimwe nka schizophrenia aho umubyo ngumva ko umuntu yivuza ubuzima bwose ashobora gusubira mu buzima busanzwe amaze kuva mu bitaro agafata imiti myiza imufasha agasubira mu buzima busanzwe ariko bikaba ngombwa ko buri kwezi aza gufata imiti
ariko ubwo
yarigiye kigera kubera gifata igihe umuryango ukananirwa ugaterana umurwayi icyo nkunda kukubwira donc mu bintu tugomba gukora nk'abaganga kenshi tugisha imiryango mubijyana n'indwara mu mutwe n'ibingibi murimo gukora nabyo n'izindi nyigisho zifasha abaturage kumenya neza indwara zo mu mutwe bakivuza kare bigitangira twatangiye no kwigisha abashumba b'amatorero ukuntu bashobora gutandukanya indwara yo mu mutwe kuko n'amadayimoni cyangwa amarozi imivumo ukuntu babitandukanya kuko imisembuye yo mu bwonko iba yabaye myinshi hanyuma tukabaha imiti igabanya iriya misemburo umuntu agasubira mu buzima busanzwe abashumba twigishije barabyumvise nabo batwemeje ko bazadufasha mu kwigisha abaturage mu bijyana n'indwara yo mu mutwe ubona ko abaturage benshi ntabwo barabisobanukirwa mu bijyana n'indwara yo mu mutwe
ndumva mubaye nk'abamenya icyo nashaka kuvuga mwarimu uvuze ngo umuntu ashobora kuvurwa hanyuma nk'igihe gitoya akaba yakira ariko hari n'ushobora kuvurwa akaba yakongera akagaruka kubera ko agasubizwayo kubera sosiyete uko imufashe ariko kubera ko mukomeje kuri icyo ngicyo cyo kwigisha baba abashumba b'amatorero baba n'imiryango ndumva ibyo byose bizarushaho kugenda bituma bisobanuka ari nabyo turimo muri uyu mwanya nk'uko mubivuze reka dusubire ku murongo wa telefone twakire Daniel Nsabimana uranyumva
yego ndakumvise
n'iki yego wakoze cyane kwihangana ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite ikibazo ngira ngo mumbarize dogiteri ndagira ngo adufashe adusobanure nkatwe abatarigeze bwa siyansi cyangwa ese mu by'ukuri ubu burwayi bwo mu mutwe butaniye n'ubumuga bwo mu mutwe aze kuduha itandukaniro riri hagati aho ikindi ngira ngo atubwire ese nko ku muntu utazi mu by'ukuri uko uburwayi bwo mu mutwe butangira ni ibihe bimenyetso mpuruza cyangwa by'ibanze bibaho kugira ngo umuntu abe yamenya ko abana n'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa n'ibyo bimenyetso mpuruza bya mbere umuntu yareberaho kugira ngo amenye ko umuntu yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe murakoze cyane
urakoze Daniel ye muganga mwahita mumusubiza hanyuma muri makeya hanyuma tukabona uko twakira na Kwizera nawe abe yihanganye
ni ikibazo cyiza kenshi indwara yo mu mutwe itangira umuntu ababara mu mutwe donc twese nk'abantu tura n'ibibazo bitandukanye bishobora kudutera ihungabana umuntu agahura n'ikibazo mu muryango bikamutera ihungabana hanyuma agahura n'ikibazo mu kazi bikamutera ihungabana hanyuma agahura n'ikibazo muri sosiyete cyangwa mu itorero yabo ikamutera ihungabana hari ukuntu rero amarangamutima yacu agerageza kubyakira ibintu tunyuzemo bitandukanye ariko tukagira igihe biturenga hari igihe birenga umuntu agatangira rero kugaragaza ibimenyetso ibimenyetso bya mbere ni kwivugisha ukabona umuntu yari mu bantu aravuze ndamaze barafata icyayi cyangwa bariki ukabona yarafite peti ikibazo cy'amafaranga no gutunga umuryango none atangiye kwivugisha mu bantu hanyuma agatangira no kubabara mu mutwe mu bimenyetso kenshi bigomba kwerekana ko hari ikibazo mu buzima bwacu bwo mu mutwe ariwo no kubabara mu mutwe uri mu bibazo mu rugo mu kazi muri societe bibazo bitandukanye umukobwa wakunze yarakubenze cyangwa hari umuntu wakundaga yapfuye mu muryango ibibazo bitandukanye igihe uhuye nabyo cyane cyane ibibazo bifata igihe kirekire ibibazo bihoraho hari igihe utangira kubabara mu mutwe nicyo kimenyetso cya mbere no kudasinzira kenshi dukunda kubwira abagore bacu igihe cyose utangiye kumva ubabara mu mutwe cyane no kudasinzira wihutire kugaruka mu bitaro mbere yuko winjira muri krisi kenshi umubiri usa n'indorerwamo itwerekana ko hari ikintu kitagenda mu buzima bwacu bwo mu mutwe hanyuma niba ibibazo tutari dufite bikemutse bishobora gukira ariko hari igihe bidakira nabyo turabivura ibyo twita trouble somatoforme cyangwa somatoforme disorder igihe rero batabivuye ku gihe bagerageje gufata imiti bisanzwe ariko agahinda gakabije kari inyuma batakavuye niho hatangira umuntu atangira kumva ubwoba akumva ubwoba bwinshi burenze urugero kandi budashingiye ku kintu gifatika bidafite ubusobanuro
aho niho se bihinduka ubumuga
ikivanga n'agahinda kenshi
ati gutandukanya ubumuga n'uburwayi
wakabije ni ubwoba bwinshi ubwoko butandukanye ashobora gutangira kumva ubwoba bwo kuguma wenyine muri biro cyangwa mu cyumba ubwoba bwo guhura n'abandi bantu hanyuma hakaza agahinda umuntu agatakaza uburyohe ukabona atangiye gutakaza uburyohe bw'akazi agasaba amasetisita medikali yo kuruhuka cyangwa agatakaza uburyohe bw'ibiryo kandi mbere yari afite apeti bagakora ibizamini bisanzwe by'indwara zitera gutakaza apeti bakabona nta ndwara y'umubiri afite agatakaza positivite yo kubona neza ubuzima agatangira kubona ibintu byose mu ndorerwamo cyangwa mu marineti z'igikara
ibintu byose ari
bibi abantu ntibari ubuzima ngo burabishe bugenda neza ibintu byose akabibona muri negative mu sosiyete ntakigenda ukabona atangiye kwigunga atangiye kuguma wenyine kwikingirana mu cyumba kuryama kuva ku manywa kugera mu nimugoroba niba ari umunyeshuri agatangira gukwepa kujya ku ishuri akabwira abantu ko yagiye ku ishuri ariko atajya mu bindi ashobora no gutangira gufata ibiyobyabwenge
ndumva ibimenyetso ari byinshi cyane
nyirabayazane ikibazo gikomeye cy'indwara yo mu mutwe mu rubyiruko ibiyobyabwenge urumogi inzoga nyinshi icyo bita mugo cyangwa heroine morfine byose biganisha ku ndwara yo mu mutwe ikomeye
yego
noneho mu gutangira n'ibiriya bimenyetso ibyo byoroshye navuze mbese
hanyuma bihinduka rero ndashaka ko twakira n'abandi bantu bihinduka rero ubumuga iyo ari indwara igumyeho ikamara igihe kirekire itagira uburwayi
aho bitandukanye n'ubumuga nka mental retardation nk'umuntu udafite kapasite kandi yo gutekereza na sikizofrenia hari igihe ihinduka ubumuga aho adafite ububasha ubushobozi bwo gukora ikintu ari cyo cyose ariko tuyifashe kare tukayivura kare sikizofrenia umuntu ashobora kwigisha kuri kaminuza kandi ari sikizofrenia ashobora kuba ku rugo kandi ari sikizofrenia ashobora kuba ubuzima busanzwe icyangombwa ni uko ko afata imitiye kandi akavugwa kugi niyo mpamvu tushobora gushishikariza abaturage kujya bavuza abagwayi babo kugi kuko mu bintu bitera uburwayi kuba koroniki cyangwa gutuma uburwayi umuntu ahora afata imiti ariyo no kutivuza ku gihe abantu bakajya kwivuza mu Binyarwanda hanyuma bakaza bimaze gukomera
yego ubwo ndumva na Frank nawe yumvireho wari watubazize kare
bitandukanye rero ni iniforme ya sirofeni ari sirofeni bita schizophrenia vitavizanike n'ubundi n'ubundi cyangwa desorganize n'ubundi bwoko bwa schizophrenia bwo bwatinze igihe kirekire umuntu akaba deteretire mentali donc ububasha bwo gutekereza ububasha bwo kwesima amasentima cyangwa ama emotions wa feelings amarangamutima byose bigatakara ntabwo ashobora gutanga ibitekerezo biri ku murongo no muri sosiyete ukabona ntabwo abonye umwanya muri sosiyete iriya yabaye handicap ariko schizophrenia ariyo indwara ye yo mu mutwe yeruye mu ndwara nyinshi zo mu mutwe kuko nakubwiye ko hari indwara nyinshi zo mu mutwe iyo abantu bita ibisazi n'iya schizophrenia ko umuntu aba yatakaje ariko kenshi mu zindi ndwara kenshi umuntu ashobora kuvura manya iriya ndwara y'umunezero urenze umuntu agakira umuntu ashobora kubura schizophrenia gitangira agakira ariko agafata imiti ubuzima bwose ariko ameze neza ariko depression yo na anxiety disorder umuntu ashobora kwivura mu mezi atandatu umwaka igakira burundu
yego ubwo rero navugaga nti Frank wakomeje kubibaza
harimo indwara y'agahinda gakabije niyo mpamvu abantu bagomba kuza kwivuza ku gihe benshi mu Banyarwanda naganiye nabo barakubwira ko twanyuze mu mateka akomeye birumvikana ko umuntu aba afite agahinda bakabona ko ari ibintu bagomba kwakira kuriya kandi bashoboraga kwivuza bigakira ni ngombwa rero ko abantu bivuza ku gihe bitarakomera bitararaganisha no ku rupfu
yego abantu begere abaganga kugira ngo bajye kuvurwa igihe cyararenze
bariya bavuka abana par exemple bavuka badashoboye kurira igihe bavutse bikaba ngombwa ko babashyira mu mashini babavura kenshi bamaze gukura bagira ikintu bita mental retardation aho bafite ubumuga bwo mu mutwe kuko bo nta kintu bashobora kwimarira muri sosiyete baba dependa ya famiye zabo na iriya nayo ni handicap donc ibintu bibiri bitandukanye ntabwo ari indwara zose zo mu mutwe zihinduka ubumuga
yego reka twakire na Kwizera Ahmad banyumva
ndabumva
yego nyarutsa rero ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri make
nirere mu karere ka Rundo mu majyaruguru y'u Rwanda mu murenge wa Buyoga ndagira ngo turi z'umutumirwa
barakumva
nagira ngo mbaze ese ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe usanga bibanze mu byaro cyangwa ese ni hehe bwibanze cyane ni mu mijyi ni mu byaro ni hehe cyangwa se ni izihe first aid cyangwa se ubufasha bw'ibanze ushobora gukorera umuntu ubona ko ashobora kuba agiye guhura n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe iki kibazo nagira ngo mbaze umutumirwa murakoze iri bwa Amerika tubakunda kubumva mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rwindo mu murenge wa Buyoga murakoze cyane
nako turabakunda abakunzi b'ijwi rya Amerika natwe n'abakunzi bacu ubwo muganga na banza gusubiza mbere yuko twakira Eric ube wihanganye muganga mwagira icyo mubwira Kwizera
buteye neza ku rwego hari n'abajya nama b'ubuzima babonye inyigisho ijyana n'ubuzima bw'umutwe donc niba umuntu ari mu giturage umwambere ashobora kureba no umujyana mu buzima akamubwira ibibazo afite. Umujyana mu buzima kenshi ajyana umugwayi ku kigo nderabuzima. Ku kigo nderabuzima naho ubu ngubu mu gihugu cyose haba hari umuforomo wize ibintu bijyana n'ubuzima bwo mu mutwe ushobora kumufasha. Haba hari n'imiti aho uriya muforomo ashobora gukoresha akamufasha.
Yego.
Hanyuma niba bimunaniye kenshi ayohereza umurwayi ku bitaro by'uturere mu district hospital. Babyita decentralization of mental health. Donc n'ubuzima n'ubuvuzi bwo mu mutwe bujya hafi y'abaturage kuva ku bitaro bikuru aho turi by'imbera kugera ku bigo nderabuzima no ku bajyanama y'ubuzima. Igihe cyose batashoboye kuvura neza uriya murwayi ku rwego rw'ibitaro b'uturere, nibo bafata umwanzuro yo kutwohereza abarwayi cyangwa bakabohereza kuri CHUK, ariko kenshi bakunda kubohereza ku bitaro bikuru by'imbera byabaye n'ibitaro byigisha bita teaching hospital. Kandi amakuru meza dufite ni uko turimo gukora no mu bitaro byacu ubushakashatsi umuti mushya aho tuzajya duha abaturage bafite schizophrenie, iriya ndwara ifata ubuzima bwose, tukaba urushinge buri amezi atatu. Hari igihe tuzabaha na buri amezi atandatu umuntu akazaza ku bitaro kabiri gusa cyangwa kane gusa, bikamufasha kudakora depanse nyinshi z'amafaranga tuziga mu mafaranga yatangaga kuza imbera, bikanamufasha kwivuza neza no kuba stabilize, kuko mu bintu bikomeye twahuye nabyo nuko benshi kubera kutamenya ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe bamaze kuba mu bitaro, niyo tubabwira ko byagiza ko bakomeza gufata imiti bakaza kuri randevu, hari igihe bahagarika imiti hanyuma bagasubira mu burwayi. Kandi basubiye mu burwayi, uburwayi burakomera kurushaho. Donc uriya muti mushya naho nayo ni amakuru meza dufitiye abaturage ko uzagera mu gihugu nayo ufashe abantu benshi, ariko ubu ngubu turacyabukoreramo ubushakashatsi.
Ntakibwo barahishiwe. Reka twakire na Eric. Uranyumva?
Ego ndabumva.
Urahagana he?
Nitwa Eric Bizumwenye, ndi mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara. Ndashyitse nashaka kubaza umutumirwa kandi nkanamushimira ibintu yatubwiye rwose twumvise ari byo, uhereye ku cyo yavuze ubwa mbere kugeza n'ahageze ubu ngubu, byose twagiye kumva bimwe na bimwe twagakwiye kubikorera hafi bitararengwe ihaniro ariko navuga. Ariko nkamubaza akabazo gatoya ko tubona nko muri karitsiye ntuyemo harimo abafite uburwayi bwo mu mutwe, tujya kubona tukabona barabajyana bagiye kubavuza ariko ntibatindayo bahita bongera bakagaruka, kandi bagaruka batakize. Najya mbaza umutumirwa, ese iyo umuntu agiye kwivuza sibyo bikaba biba bidashinzwe akagaruka atakize abahabaye? Nuko ibyo biba byananiranye cyangwa ntabwo bijya binanirana bigira igihe bikikiza yanywe y'iminsi?
Ariko ubwo umurwayi ntabatashye afite imiti, abatahanye imiti yo kunywa?
Atahanye imiti ariko nge nk'uwo nzi amaze nk'imyaka ibiri, kandi kuva yava kwa muganga nta kintu ubona, ahubwo ubona bigenda byiyongera, nta kintu na kimwe mbona byagabanutseho. Iyo umurebye uko yari imbere n'ubu ni kameze, kandi yapfuye kwa muganga. ese ko hari nabo mbona bava kwa muganga bakabahanga makarita amayo makarita bakayitwaza bakora nk'urugomo bakavuga ngo bafite uburwayi bwo mu mutwe ubwo ni uburwayi cyangwa bafite ikindi kibazo mu mutwe kitari uburwayi kuko we amenya ko arwaye mu mutwe kandi yakwanduranya akabyitwaza bityo cyo ni ikihe kibazo nibyo nabazaga umusumirwa murakoze
urakoze ikarita niyivuga ko niyemeza ko afite ikibazo cyo mu mutwe
wewe imba gusagarariye iyo ishatse kumurega iyo uzanye ibintu byo kumurega ikavuga ati genda ifite ikarita y'uko ndwaye mu mutwe ngende umusazi nikavuga ese ibyo bintu koko ibyo ni ubusazi cyangwa ni ukubikora nkana
urakoze cyane reka ubwo tumuhe umwanya gusubize muri makeya ndabona
ndi kubumvira kuri FM narindi kuri Facebook ntago radio iri kufata hondo
reka mbwire ku buhanga bw'ibyuma bakugumane ye muganga banza umusubize noneho nyuma tubone kumureka kwakira abandi
yabajije ikibazo cyiza hari abantu baba bagoye mu mutwe bagakora ibintu bibi nko kwica nko gusenya ibintu by'abandi hanyuma kenshi ribe makesi zimeze kuriya ikunda kwandika ibaruwa ku muyobozi w'ibitaro isaba ko abaganga b'ubuzima bwo mu mutwe bamukorera isuzuma kureba niba biriya bintu yakoze yabikoze nkana cyangwa yabikoze ari mu bugwayi kenshi umugore amaze bamaze kumuzana tumushyira mu bitaro abaganga benshi bakamureba umunsi ku wundi nyuma yaho tukazakora ibaruwa yerekana niba afite ibimenyetso by'indwara yo mu mutwe kuko ntabwo yahora ahimba ibimenyetso by'indwara mu mutwe atazi akanabisha abaganga bose mu gihe kirekire icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri kuko ni ikipe yose abapsikologe abaforomo abaganga bakurikira hari igihe rero tubona ko byari ibintu byo kwigirisha gusa bitari byo ntabwo arwaye hari igihe tubona ko arwaye koko kandi biriya bintu yakoze yabikoze arwaye mu mutwe kandi mu buryo bw'amategeko umuntu ubwaye umutwe ntacyo bimaze kumushyira muri prizo kuko ntabwo yumva uburemere bw'ibihano bamuhaye cyangwa uburemere bw'ikibazo yateye no mu bisubizo bye uhita ubona ko na kwishinja ko umuntu muzima niba akoze ikintu kitari ku murongo ikintu kibi kihungabanyije amategeko y'ubumuntu n'amategeko yo muri sosiyete kenshi umuntu arishinja ibizamini dukora bita exekutive kenshi rive niyo ibisaba ari igena na procureur muri tribunal tukayikora tukayikora
hanyuma rero aho yavugaga
abantu barwaye ni kuriya rero bibabimeze hari ikindi kibazo yabajije
umuntu utaha adakize abaza umuntu utaha adakize ngo biba byagenze gute umuntu watashyaka agakomeza
adakize ashobora kuba yatorotse ibitaro iyo kintu cya mbere ashobora kuba ari iriya kesi y'umu
umugwayi bazanye ibiti nze yafashe ya miti kinyarwanda igihe kirekire biramu bitera ibibazo mu bwonko tukagerageza kumuvura bikanga hari amakesi zimeze kuri iyi aho tugerageza kumuvura bikanga ariko ni makeya cyane nka icumi ku ijana ariko 99% y'abantu tuvura barakira hanyuma tugafata umwanzuro wo kubasohora kenshi ni nyuma y'ukwezi bari mu bitaro kandi mbere yo kubasohora tuhamagara famiye kumva bagasohoka batekanye bazi aho bagiye bagasubira muri sosiyete muri famiye bakamuryango wabo bagasubira mu kazi kabo buro buro bagasubira mu buzima busanzwe ariko bagakomeza kuza gufata imiti yabo kenshi abantu basubira kandi mu burwayi ni abantu bagomba gukomeza gufata imiti ariko bakayihagarika
reka rero dufate twakire hari benshi bagitegereje tube twakiriye noneho ntege kurora dona na Cyril Muvunyi icyarimwe kugira ngo ubasubirize rimwe ndabona amasaha arimo agenda ntege kurora turakwakiriye
murakoze cyane nitwa ntege kurora dona kuza abandi bo mu karere ka Karongi
yego
nkabangira ngo mbaze umutumirwa wacu ibyerekeranye na kiriya kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ari umuntu uburwayi bwo mu mutwe ugasanga nk'ubu wenda bamujyanye kuri centre de sante ugasanga agize ibyo yangiza cyangwa banamujyana naho bavura uburwayi bwo mu mutwe ugasanga yangiza ibintu ndetse ibintu aba yangize hari icyo amategeko yaba yabunganyaho wenda ngo abe babona ubwishyu kuri icyo kibazo namubazaga murakoze
uravuga yabyangije aho yagiye kuvurirwa
yagiye kuvurirwayo cyangwa wenda ajya no kuri poste de sante ugasanga naho yangize ese aricyo bakunganya kugira ngo ibyo bintu wenda aba yangize bibe byagera bibe byakwishyurwa murakoze n'icyo kibazo namubazaga
urakoze reka twakire noneho na Cyril Muvunyi
mahoro
n'amahoro cyane nyarutsa nawe ikibazo cyawe
ndiyo ni Kayonza ikibazo nge ngira ngo mbaze umutumirwa ni kubijyanye n'abari abarwayi n'abari bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe hari abarwara barwana hari n'abarwara bashunjama ugasanga atajya avuga ahora atuje gusa ahora agenda ntatuza ukabona nyine abayeho nabi akaba ari noneho n'uhora arwana bisaba yuko bashobora kuba bamuboha rimwe na rimwe bafite imbizi byo bitandukanira he biterwa n'iki n'ikitera kujunjama n'iki kibatera kujunjama bamwe ikindi kikabatera kugira amahandi murakoze cyane
murakoze cyane namwe ye muganga ndumva ni n'ibyo bibazo hari turi busorezeho kubera ko amasaha ndabona agiye muri makeya ni musubize bombi aba bamaze kubaza ibibazo
murakoze cyane ngiye gutangirira ku wa kabiri
yego
kujunjama kenshi ni ikimenyetso cy'indwara y'agahinda gakabije kenshi umuntu ujunjama kenshi ntabwo avuga n'abandi yinjira mu bwigunge akaba afite agahinda mu mutima akaba afite n'ibitekerezo byo gushaka kwiyahura akakunda kuguma mu gitanda ni cyose kwiryamira niba yakoraga akazi akatareka niba yarasabanaga n'abandi bantu akabireka ibintu byose bitanga uburyohe bw'ubuzima akabireka biriya rero biri mu bimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije izindi ndwara nka psychotic disorder manic mu kinyarwanda ashobora kubyita nka iriya ndwara y'umutwe yeruye bita tirofeni niba umuntu yinjiye muri krize kenshi ashobora gusenya ibintu agakubita abantu n'uriya nawe ufite amarangamutima ari hejuru cyane muri maniki n'umunezero mwinshi wumva ko akomeye kurusha abandi ari imana kenshi uriya nawe ashobora gusenya ibintu agakubita abantu ni ubwoko bubiri butandukanye kandi buvurwa mu buryo butandukanye kuko indwara y'agahinda batanga antidepressant
ibyangwara ibyangwara navuze esquizophrenia cyangwa manic yo batanga amaneuroleptics na stabilizer of the mood n'umunarimu
yendeka mbashimire rero muganga kuko ndabona igihe kigeze ntabwo isaha turi bukwedure ngo igende reka ngushimire cyane kuri ibi bisobanuro mwahaye abakunzi b'ijwi ry'Amerika n'uyu mwanya mwatuboneye hanyuma nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma nshimira cyane ababajije ibibazo n'abatwandikiye kuri Facebook nubwo mwese turatabagezeho ariko mwakoze cyane twizere ko mwungukiye mu byo abandi babajije.